yako, nifanya nini wewe wako. Nimekuwa hisi jadile, baby your mommy, nataka baby uwe my love. Nahitaji yako true love, nifanye niko selva. Nishinokewa, kuwa na we nigekewa. Ata kama wakisema, wako nisha zama. Wimdona inipaha, sharingia kwenye damu. Kukua jada imahara.
City,
oh baby, city so far away. Baby love you, kama usinachimie. Sije nitema, kani ya chani fubai. Kwenye penzi la kumini kwae, kumewa unanila guy. No, baby, whoa. Yeah, my love, usinifanye nini toke, kwako we. Akukabidhu pendo wawe, usiniachi kama we. Please be my wife for the rest of my life. Baby, wewe kwangu ndiwe. Yeah, my love, usinifanye nini toke, kwako we. Akukabidhu pendo wawe, usiniachi kama we. Please be my wife for the rest of my life. Nataka niwe. Ejipuwa na leta tomo, aku kupendo anaika mgomo. Nataka weba masai, kalalisha sakia. Yapo ndafiki wana lock, mekuwa nawe. I'm special for you, girl, you are special for me. Love you, cause nikumbatie. Ya saku misikie, kwani wako angumi, yeah. My baby, oh, baby, take me so far away. Baby, love you, kama usina chimi, yeah. Usije nitema, kani ya chani fuba. Kwenye penzi lako mini boy, kumbe wauna nilaga. Baby, wewe kwa mundiwe, hey, my love, hey. Usinifanye mini toke, hey, kwako, hey. Akukabidhu pendo wawe, usiniachi kamwe. Please be my wife for the rest of my life. Baby wewe kwa mundiwe, hey, my love, hey. Usinifanye mini toke, hey, kwako, hey. Akukabidhu pendo wawe, usiniachi kamwe. Please be my wife for the rest of my life.